Asante mama. SK on the beat. Devi tisha tumoni mwako mama ulinivumilia. Zaidi ya miaka tisa kando yako ulinilea. Hakika najua ni mengi machungu ulipitia. Lakini haukujali hayo yote ulivumilia. Hey, kwa msingi wa Kikristo mama ulinilea. Ukanipa neno la Mungu nisije nikapotea. Ukaniombea dua kwa Mungu niwe salama. Ili nije kumtumikia Maulana. Asante mama. Hey,
asante mama.
Kwa kunilea vema nikamjua Maulana.
Hey, asante mama. Asante mama.
Kwa maadili mema ulionifundisha.
Hey, asante mama. Asante mama.
Kwa kunilea vema nikamjua Maulana.
Hey, asante mama. Asante mama.
Kwa maadili mema ulionifundisha. Sasa Mungu amenibariki mimi ni mwana muziki. Naenda kote ulimwengu ni kutangaza injili. Hata kule ng'ambo kwa wazungu SK sitojali. Niwaeleze ukuu na wema wake Mungu. Hey, nimeimba, nimeamua. Nimeimba, nimezama. Lord, teach me how to pray. Ukweli unauma. Yes, that is the way. Hakufukuza yate mitoke. I take this time to appreciate you for raising me well and being a good mother to me. You have always been there, a protector, a supporter, a friend, and a helper. There are so many ladies out there who terminated their pregnancy, but you took the risk and persevered all the pain to make sure that I survived. You took a step of raising me in a godly way and made sure that I grew up knowing God. You are such an amazing person who loved me unconditionally, whether right or wrong. You are brave and courageous. Mama, I love you. This is a special dedication to all our moms who are listening to this very song, that God will reward you for raising your children in a God-fearing way. I love you, Mama. I love you, Mama. May your soul rest in eternal peace.